alimi. Tavani nkani ya buino kuchokela kusaptu.
Saputu ya wera.
Boma kudzera kuunduna wa malimidwe labwilisa project ya Sustainable Agriculture Production Program SAP ya juwiri ndipo ikhala ikugwira ntchito mpaka chaka cha 2030 SAP 2 yomwe ikugwira ntchito ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bunge la International Fund for Agriculture Development IFAD muthandizana ndi boma komanso ini akalimi ithandiza anthu amadera a kumidzi kupanga chuma ndinso kutukula njira zowathandizira kukhala ndi chakudya chokwanira nthawi zonse. Cholinga chachikulu cha SAP 2 ndi kuthandiza amayi, abambo ndi achinyamata amadera a kumidzi kupanga ulimi kukhala bizinesi. Iwowa athandizidwa kupititsa patsogolo ndondomeko za ulimi za makono komanso zopirira kunyengo zosiyanasiyana. SAP 2 ifikira makomwa alimi okwana 80,000 zomwe tizikutanthauza kufikira alimi oposa 400,000 maboma alirongwe ndi Baraka komwe SAP 1 imagwira ntchito zake kuphatikizapo maboma omwe angowonjezeredwa kumene adowa ndi mzimba.
Kuti mudziwe zambiri kusanalangiza za malimidwe mdera lanu utenga ukufikani kuchokera ku nduna wa malimidwe kudzera ku Sustainable Agriculture Production Program SAP 2 ndi thandizo lochokera ku International Fund for Agriculture Development IFAD